halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosan uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19-25-29 mitirband, hirarka efemyada geeska africa iyo internetka oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Bisha Diseembar waa 19, waana maalin khamiisa. idaacadda saakii caalamkana waxaa si wada aanaada maalin jimcaa idaacadda saakii caalamkana waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo xuseen bareedan.
waxaa ka soo qayb galay 22 dal oo ay ugu muhiimsanaayeen wadamadu ay dagaalada iyo maaragta kacdoonnadu ay ka jireen, soomaaliyana qayb bay ka ahayd wadamadii ka qayb galay shirka.
taasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi toolax oo ka hadlaya shirkii dhallinyarada carabta oo ka dhacay dalka suudaan.
qodobada kaleed barnaamijka roonnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid a buuq ka dhacay baarlamaanka kenya gudihiisa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan weerar dhinaca internetka ah oo lagu soo qaaday shirkadda filimaanta sony ee xarunteedu tahay dalkan maraykanka.
barnaamijkii amuuraha islaamka ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka. saddex sarkaal oo sarsare oo ka tirsanaa ururka ISIS ayaa lagu dilay weerar xagga cirka oo lagu beegsaday. weeraradaasi oo ka dhacay dalka ciraaq, sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa warkan laga soo xigtay Khamiistii shalay. sarkaalka ayaa sheegay in dilalkani ay dhaceen intii u dhaxaysay bishii Noveembar iyo bilowgii bishanaynu ku jirnay Diseembar. sarkaalka ayaa intaasi ku daray inay arrintani wiiqi doonto awoodii ururka ee goobaha uu ka haysto dalalka ciraaq iyo suuriya. saraakiisha duqeynta lagu dilay ayaa lagu kala sheegay Xaaji Mutaas oo dhinaca maamulka u qaabilsanaa hogaamiyaha ururka ISIS Abubakar al-Baghdadi. sarkaalka kale ayaa isna lagu sheegay Cabdilbaasid oo ahaa sarkaalkii ugu sarreeyey milatariga ururka. ka saddexaad ayaa isna magiciisa lagu sheegay Ridwaan Taalib oo ah sarkaal heer dhexaa amiirna ka ahaa magaalada Mosul. wararkan ayaa soo baxay iyadoo saraakiisha milatariga ee Maraykanku ay sheegeen in tiro ka badan 13,300 oo weeraro dhinaca cirka ah iyo ciidan ammaan oo xoog badan oo dalka ciraaq ka socda ay raad weyn ku yeesheen dhimista awoodda ururka ISIS ee dalka ciraaq gudihiisa.
madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in dhaqaalaha liita ee ruushku uu soo kaban doono 2 sano gudahood. hadalka Putin ayaa ku soo beegmaya iyadoo si weyn hoos ugu dhacay sarifka lacagta rubalka ee ruushka. madaxweyne Putin ma aanu bixin faahfaahin ku saabsan qaabka looga soo kaban karo hoos u dhaca dhaqaale ee ruushka. shir jaraa'id oo qaatay muddo 3 saacadood ah oo uu ugu talagalay gabagabada sanadka ayuu madaxweyne Putin waxa uu ku sheegay in bangiga dhexe iyo saraakiisha dhaqaaluhu ay dejinayaan qorshihii loo sixi lahaa hoos u dhaca sarifka lacagta ruushka, inkastoo la filayo in hoos u dhac dhaqaale uu ku soo wajahan yahay ruushka sanadka soo socda.
dalka Maraykanka ayaa sheegay in laga yaabo in madaxweynaha Kuuba Raul Castro uu maalin soo booqdo aqalka cad ee Maraykanka si uu la kulmo madaxweyne Barack Obama. afhayeenka aqalka cad John Ernest ayaa arrintan warfidyanada u sheegay Khamiistii shalay. waxa uu yidhi meesha kama saarayno booqasho madaxweyne Castro ku yimaado Maraykanka. 4-7 markii labada hogaamiye ay shaaciyeen qorshayaal dalalkooda ay ku wanaajinayaan xiriirka ka dhexeeya ayaa Mr Ernest uu sheegay in sidoo kale laga yaabo in Obama uu booqdo magaalada Havana iyada oo labada dal ay safaarada ka furan doonaan caasimadahooda. xiriirka labada dal ayaa kala go'naan muddo nus qarni ah iyadoo dagaalkii qaboobaa uu kaalin uu kala geeyey. hase yeeshee qaboojinta xiisadda labada dal ma ayna tirtirin murannadii dhex yaalay.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. golaha shacabka ee dalka Kenya ayay fawdo ka dhacday Khamiistii shalay markii xubnaha baarlamaanku ay ku murmeen sharci dhinaca ammaanka ah oo la isku diidanaa. wariyaha v o a da magaalada Nairobi Maxamed Yuusuf ayaa ku soo warramaya in dowladdu ay sharcigani taageertay si wax looga qabto dhibaatooyinka dhinaca ammaanka, hase yeeshee mucaaradka ayaa diiday awoodaha badan ee dowladdu ay isa siinayso. faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
xubnaha baarlamaanka Kenya ayaa ka hor yimid sharci cusub iyaga oo qaylinayay heesayay waraaqana turturayay xilli waafayeenka baarlamaanku isku dayayay inuu kala dambaynta soo celiyo. fowdada ayaa ka bilaabatay isbedelle ay dowladdu soo jeedisay kuwaasi oo lagu sameynayo sharciyada amniga. Sharciyadan ayaa dowladda siinaya awoodo ballaadhan oo ay ku xidhi karto isla markaasna ay ku hayn karto muddo hal sanaa dadka argagixisanimada looga shakiyo. waxaa kaloo sharcigu dowladda u ogolaanayaa inay isgaarsiinta dhageysan karto iyadoon ogolaansho maxkamadeed la helin. hindise sharciyeedkan ayaa sidoo kale ciqaab adag dusha ka saaraya warbaahinta, waa haddii ay daabacaan amaba ay baahiyaan sawirada dadka argagixisadu ay waxyeesho iyagoon ogolaansho ka helin booliiska amaba dadkii la waxyeeleeyey. shakiil shabiir oo xubnaha mucaaradka ka tirsan ayaa warfidyanada u sheegay in sharci dejiyayaashu ay codsadeen waqti dheeraada oo isbedelada ay ku dirsaan. waxaan codsannay in afhayeenku uu waqti na siiyo si aan isbedelada u eegno. afhayeenka iyo kuwa kale ayaa diidan inay waqtiga na siiyaan. waxay yidhaahdeen waxaad isbedeladan ku maqli doontaan baarlamaanka gudihiisa, halkan ayaanad kaga doodi doontaan. uma malaynaya inay taasi tahay ta hagaagsan, marka waanu diidnay, ayuu yidhi. muthoni wahome oo ka tirsan isbahaysiga talada haya ee jubilee ayaa iyadu taageersan sharcigan cusub. waxay sheegteen xubnaha mucaaradka ahi ay isbeddelkan ka sii warhayeen.
For now, they are just playing to the gallery. It's a political game they are trying to, maybe they are trying to score. But
hadda waxay ku ciyaarayaan wadada, waa ciyaar siyaasadeed oo ay doonayaan inay badiyaan. laakiin dadka reer Kenya arintaasi dan kama laha. reer Kenya dan kama laha amniga oo ciyaar laga dhigo. dal ahaan waanu dhibaatoonay, markaa ma dabcayno. jubilee iyo dadka kale ee niyadda wanaagsani way meel marinayaan sharcigan, ayay tiri. junaid maxamed oo mucaaradka ka tirsan ayaa sheegay in xisbiga talada hayaa uu ku faanfaano inuu aqlabiyadda baarlamaanka haysto, laakiin xubin walba oo baarlamaanka ka tirsan ayay ku xidhan tahay in go'aan la gaadho. arrintu ma aha tirada heehaabaysa ee odhanaysa waxaannu haysanaa tiro aannu wax ku meelmarin karno. maya, xubin kasta ra'yigeeda ayay leedahay, go'aanna ku gaadhi kartaa. ma aha tirada, haddii ay arrintu tiro ku xidhan tahay saaka ayay shaqayn lahayd, ayuu yidhi. alfred keter waa mudane gacansaar lale madaxweyne uhuru kenyatta iyo ku-xigeenkiisa william ruto. master keter ayaa sheegay inaannu ku faraxsanayn habdhaqanka sharci dejiyayaasha ee labada dhinac.
I'm so sorry to be a member of that house that we have reduced ourselves into going physical.
waan ka xumahay inaan xubin ka ahaado baarlamaankan, annaga oo hoos ugu daadegnay inaan gacmaha isula tagno, halkii aannu u dhaqmi lahayn hab faa'iido u leh dalkan. waxaan u baahannahay inaan sharciyo wanaagsan yeelanno, kuwaasi oo nagu gargaari kara inaan hore u soconno, ayuu yidhi. marka laga yimaado foodadii baarlamaanka ka dhacday, sharci dejiyaashu waxay ku guulaysteen xogayaha amniga joseph ole inkiesere oo beddelay xogayihii hore oo dib u habaynta amniga darteed loo beddelay.
warbixintii wariyaha v o ed ee magaalada nairobi maxamed yuusuf waxaana inoo soo koobayay maxamed cabdisandheer. halkaad kala socoteenna waa v o a.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. haatanna suudaan. magaalada khartuum ee caasimada dalka suudaan waxaa toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey kulan ay isugu yimaadeen dhallinyarada dalalka carabta oo lagaga hadlayay kaalinta ay dhallinyaradu ka qaadan karta nabadda iyo kahortaga xiisadaha. xuseen barre ayaa khadka telefoonka ee khartuum kula xiriiray maxamed cabdulaahi toolax oo ka mid ahaa dhallinyaradii soomaaliya uga qayb gashay shirkaasi.
shirkan waxaa soo qaba qaadisay jaamacadda carabta qaybteeda dhallinyarada, waxaana marti gelisay dowladda suudaan, gaar ahaan wasaaradda dhallinyarada ee dalka suudaan. waxaana shirkan loo qabtay wadamada carabeed, gaar ahaan qaybta dhallinyarada. waxaa kasoo qayb galay 22 dal oo ay ugu muhiimsanaayeen wadamadu ay dagaalada iyo maaragtay kacdoonadu ay ka jireen. soomaaliyana qayb bay ka ahayd wadamadii ka qayb galay shirkaasi.
maxaa looga hadlay markaa shirkaasi?
asbuuc buu socday shirka. waxaa loogu magacdaray asbuuca nabadda ee dhallinyarada carabeed, maadaama wadamadii carabeed badankood ay dhibaatooyin iyo maaragtay qalalaaso ay dhallinyaradu hormuud u yihiin ay ka jiraan, in bal marka wadamadii say ugu kala horreeyeen sida soomaaliya oo kale iyo maaragta wadamadii dagaalada ku hormaray, in bal khibrado iyo waxa faa'iida ay leedahay bal iska wareysto. marka tababara ku jiray asbuucaas oo maaragta qaybta dhallinyarada ay uga qayb qaadan karaan securityga iyo nabadda wadamadooda, wadamadii maaragtay ee ugu muhiimsanaayo maaragta security xumo aada u daran ay ka jirtay oo kamid ahay dalka ciraaq oo wafdi ka yimid falastiin, oo runtii dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan. soomaaliya anagu waxaa uu sii dheereed inaan maaragta ku horeynay oon kamid ahayn wadamadii carabeed ugu horreeyey ama wadamada kamid a jaamacadda carabta kuwoodii dagaalada sokeeye bilaabay, ama ha noqoto mid diimeed ama ha noqoto mid qabiileed, marka anagu ka soomaali ahaan waxaan warbixin meesha aan ka bixinay in faa'iidada ay leedahay iyo maaragtay wixii aan ka dhaxalnay inaan u sheegnay wadamada ay ku dhacday ama kuwa hadda kusii socda amaba kuwa hadda kadib raba inay kacdoonna abuuraan oo wadamadoodii qalalaasa iyo dhibaato ay ka dhacdo. Marka halkaas waxaana lagu siiyey tababaro, waxaana la geeyey akademiyada sare ee amniga ee wadanka Suudaan oo sida anagu laftirkeena aan uga qayb qaadan karna ammaanka, sidoo kale xarunta sirdoonka iyo maaragtay nabadda iyo nabad sugidda wadanka Suudaan oo iyaduna aan ku qaadanay trainina iyo tababaro aanu maaragtay qayb uga qaadan karna securityga dalalkeena aan ka nimid.
Bal haddii aad faahfaahin naga siisid tababarada la idin siiyey maxay ku saabsanayeen?
Waxa ugu muhiimsan in maaragtay aan kooxaha ee mucaaradka ku ah nabadda wadanka, mar walba wadankasta dowladda ka jirta, marka inaan la shaqeyno dowladaha wadankeena ka jira, haddii dowladdaasu ay xun tahayna inaanan qaab dagaal inaanan qori soo qaadan inaanan maaragtay kooxaha mucaaradka ee dalkii raba inay burburiyaan inaanan la soo shaqeyn ee aan way kale u isticmaalna daaranna dimuqraadiyad in wadankii laga hirgeliyo ee aanan la soo shaqeyn kooxaha diimeed ee wadamada markaas ka jira. Marka waxaa la yidhi marka dhibaatada kale usii dheer waxay tahay oo looga faa'iidaysan karo in dhalinyaradi ay ka qayb galaan dagaalada waxay tahay inaysan jirin shaqo ay dhalinyaradii ka shaqeeyaan iyo waxay ku mashquulsan yihiin. Marka waxaas la garanay in dhalinyarada loo baahan yahay shaqo abuur loo sameeyo, in maaragtay sportigii iyo maaragtay waxbarashadii laftirkeedii la xoojiyo si dhalinyaradii aysan u helin fursad ay maaragtay kaga qayb galaan dhibaatooyinka wadamadooda ka jira.
Inta badan dhibaatooyinka dhalinyarada soo food saarta waxaa ka mid a in ay ku biiraan ururada xag jirka ah, arrintaasi ma laga hadlay?
Ururada xag jirka ah runtii ha iyada ugu muhiimsanayd, maadaama hadda wadamada carbeed badankood Yaman baa joogta shirka oo qayb ka ahayd, iyada laftirkeedu ay ka jiraan koox diimeedii Soomaaliya oo ugu horreysay oo qayb ka ahayd, iyo hadda maaragtay Ciraaq oo arrinta ugu weyn ay ka mid ahayd. Marka in koox diimeedyadaasu aysan diin wadin, waxa ay wadaan ay tahay baaba iyo maaragtay in dadkii wax qaldan loo sheego oo ummaddii iyo dadkii lagu laayo. Runtii inaan annaga laftirkeena marka aan dadkii ku wacyigelinno in nimankan waxa ay wada aysan ahayn diin ee loo baahan yahay in laga hortago oo aan laga qayb qaado. Runtii ugu muhiimsanayd waxyaabaha securitygana lagu baray waxaa ka mid ahayd inaan maaragtay dowladda laftirkeeda loo soo sheego in meeshii ay ku kambanayaan, meeshii ay ku dhuumanayaan laftirkoodii maaragtay dowladdii lagu wargeliyo si aysan u helin garbaad ay maaragtay shacabka dhibaato ugu geystaan. Annaguna marka waxaan idhi dabcan dalkeeni dadkeena dib ugu celin doonaa inaan uga faa'iideyno ka dhalinyaro ahaan iyo Soomaaliya laftirkeeda oo iyadu ay dhibaatooyin hadda aan islana wa kasoo kabsanayna laakiin ay ka jiraan wadankeena.
Dhalinyaradiina marka ka qayb gashay shirkan sidee baa laga yaabaa inaad uga faa'iideysaan dalkiini hooyo?
Delegationka Soomaaliya waxay ahayd inuu Soomaaliya wafdi ka yimaado oo annagu reer qardhun baan nahay, laakiin in wafdi Soomaaliya ka mid ah oo wasaaradda dhalinyaradu ay soo dirtay oo dadka reer Muqdisho ama maaragtay gobollada wadanka laga keenay bay ahayd inay kasoo qayb galaan. Laakiin annaga laftirkeenu wadankii baa ka nimid, halkan baa wax ku baranay, waa qayb ka mid a wixii aan baranay. Suudaan laftirkeedana waa ku bixin doonaa tababaro sida hadda noo ballansan, wadankiina hadda waan rajeynayna inaan dhawaan ku noqono oo dib loogu celsho wixii la faa'iiday. Of course wadankana hadda waa ka socdaa wacyigelinna lamid ah noocaas, laakiin waxaan la wadaagaynay khibradda annagu aan u leenahay Soomaaliya ahaan maadaama 22 sano aan ku jirnay dhibaatadaas, inaan laftirkeenii caalamkii u sheegno wareedha qabiil hadduu leeyahayna waa aragnay. Hadda Liibiya waxay ku socoto kale ka mid tahay diinna hadda waa midda wadankeeni ka jirto, hadda laftirkeedii experience fiican baan u haysanaa waxa laga dhaxlay iyo waxa laga faa'iiday. Marka inaan horta aan dadkii u sheegno, dadkii carbeed iyo dhalinyaradii carbeed, laftirkeeda dareenka iyo khibradda annagu aan u leenahay wax weyn bay noo ahay laftirkeena.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdulaahi Toolax oo ka mid ah dhalinyaro ka qayb gashay shirkii dhalinyarada carabta oo ka dhacayay caasimadda dalka Suudaan ee Khartuum. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramay wariyeena Xuseen Bare Aadan. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa ku tilmaamay arrin muhiima weerarka dhinaca internetka lagu soo qaaday shirkadda Maraykanka ee samaysa filimada Hollywoodka oo hakad gelisay filim muran badan dhaliyey oo laga sameeyey hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Joojinta filimkan ayaa la timid hanjabaad dhinaca internetka oo la sameeyey, taasoo lagu sameeyey shirkadda Sony kadib markii loo dhacay macluumaadkooda dhinaca internetka, taasi oo sabab u noqotay in gacanta lagu dhigo emailo iyo macluumaad xasaasi ah. Saraakiisha Maraykanka ayaa sheegayay inay rumaysan yihiin in weerarka laga soo qaaday dalka Kuuriyada Waqooyi. Warbixintan waxaa diyaariyey wariyaha v o da Victor Bitti, waxaana soo koobaya Xuseen Baraadan.
Madaxweyne Obama oo marti u ahaa telefishinka a b c ayaa waxa uu sheegay in dembi baarista la xidhiidha arrintani ay weli socoto.
The cyber attack is very serious. We're investigating it. We're taking it seriously. You know, we'll be vigilant.
weerarkan dhinaca internetka waa arrin xasaasi ah oo aan la dhayalsan karin, si dhab ah ayaanu u qaadaynaa waanan digtoonaanaynaa. Haddaan ta aragno arrin xasaasi ah, ummadda ayaan digniin soo siin doonaa, laakiin iminka ahaan dadweynaha waxaanu kula talinaynaa inay tegi karaan shaleemooyinka filimaanta lagu daawado. Warbixinada warbaahinta ayaa kasoo xiganaya saraakiil dowladda Mareykanka ah oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa sheegayay in weerarka internetka iyo macluumaadka laga xaday shirkadda filimada samaysa ee Sony lala xidhiidhinayo Kuuriyada Waqooyi, taasi oo iska diiday mas-uuliyadda arrintan. Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa hore u cambaaraysay filimka la sugayay oo maalmahan u suuqyada inuu yimaado oo ay Sony samaysay oo lagu magacaabo The Interview, kaasi oo ay Kuuriyada Waqooyi ku tilmaantay in filimkani uu dhigmo fal argagixiso. Koox isku magacowday ilaaliyayaasha nabadda ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar dhinaca internetka oo lagu jabsaday macluumaadka shirkadda Sony oo ay ka mid yihiin emailada iyo macluumaadka gaarka ah ee kumanaanka shaqaalaha shirkaddaasi ah iyo xitaa xidiga caanah oo filimaanta matala. Shirkadda Sony ayaa isku diyaarinaysa in 25-ka bishan oo ah maalinta Krismaska ay filimkan soo bandhigi lahaayeen, waxaana uu filimkan u ahaa mid dhinaca majaajilada u badan oo ka hadlaya sheeko lamala awaalay oo ku saabsan laba saxafi oo Mareykan ah oo ay CIA-du qoratay si ay u soo dilaan madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi. Laakiin digniinta loo soo diray shirkadda kabacdi ayaa la joojiyey qorshihii lagu soo bandhigi lahaa filimkan kadib markii xarumaha filimaanta lagu dhigo ee shaleemooyinku ay diideen in ay soo bandhigaan. Wasaaradda Amniga Qaranka ee Mareykanka ayaa sheegtay inay diraasad ku sameynayso fariinta hanjabaadda ah, laakiin waxay wasaaraddu sheegtay inaanay jirin ilaa iminka astaamo muujinaya weerar dhab ah oo goobaha filimada lagu dhigo lala soo beegsanayo. Eric Gardner oo wax ka qora wargeyska The Hollywood Reporter ayaa dhacdada lagu weeraray internetka shirkadda Sony ku tilmaamay mid gaarsiisan heer aan weli hore loo arag.
There have been things that have made Hollywood studios change distribution of movies, but nothing like an attack.
Waxa hore u dhacay waxyaabo ku kalifay shirkadaha filimaanta sameeya ee Hollywood ku in ay wax ka bedelaan qaabka ay u qaybiyaan filimaanta ay sameeyaan, laakiin ma dhicin wali mid la mid ah weerar ama hanjabaad ka imanaya dal shisheeye oo ka caraysan filim mala awaal ah oo waliba majaajilo ah. Runtii waa arrin aan la malaysan karin, laakiin runtii waa arrin ku adag shirkadda Sony, waayo weerarkan dareen badan ayuu u soo jiiday filimkan, khasaare badanna ayaa kulley la soo darsaya oo waa arrin ku adag. Filimkan ayaa waxa uu ku baxay kharash gaaraya $40 million, waxaana la saadaalinayay inuu soo saaro lacag gaaraysa $100 million, waxaana iminka la saadaalinayaa in khasaaraha shirkadda uu gaari doono ilaa iyo $50 million.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi studiyaasi toos ugu akhriyey. Waxaana inoo diyaariyey warbixintaasi wariyaha v o da Victor Betty, halkaad kala socoteenna waa VOA Washington. Haatanna waxaad kusoo dhawaatiin barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxa inoo haya Isla Xuseen Barraadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Khubarada falanqeeya siyaasadda dunida Islaamka ayaa tilmaamaya in xiisadda ka taagan Bariga Dhexe ay tahay halka asaaska u ah khilaafaadka iyo deganaansho la'aanta saameysay dunida Islaamka iyo xiriirka u dhexeeya shucuubta muslimiinta ah iyo dalalka reer galbeedka. Haddaba toddobaadyadii u dambeeyey waxaa isa soo taray isbedello dhinaca siyaasadda Bariga Dhexe ah, gaar ahaan khilaafka u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil. Ugu horreyntii, iyada oo uu hakad ay ku jiro wadahadalladii u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil ee uu Mareykanku dhexdhexaadinayay, ayaa maamulka Falastiiniyiintu waxay qaramada midoobay u gudbiyeen mashruuc xeer oo ay kaga codsanayaan in qaramada midoobay waqti kama dambaysa u qabato ka bixitaanka Israa'iil ee dhulka Falastiiniyiinta. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo arrintani ka hadlay ayaa sheegay inuu jiro niyad jab saameeyay dhinacyada ay khusayso oo dhan.
Many of us share a deep sense of urgency about this, given the constant threat of escalation and the dangers
Inteena badan waxaanu dareemaynaa dareen ah in baahi jirto, iyada oo ay xiisadda iyo qalalaasaha laga cabsi qabo. Maruu toddobaadkani ku sugnaa Kerry magaalada London ayaa waxa uu faallo ka bixiyey walaaca uu ka qabo xiisadaha iyo dhacdooyinka gacanka hadalka leh ee dhowaanahan dhacay, oo ay ka mid ahayd dilka wasiirkii Falastiiniga ah ee Ziyaad Cabdilkariim Abuceen oo ku dhintay iska horimaad dhexmaray isaga iyo askari ka tirsan booliska Israa'iil. Sidoo kale waxa uu xusay qof Falastiini ah oo dhowaan ISIS-ka dadka gubta la beegsaday qoys Israa'iiliyiin ah. John Kerry ayaa toddobaadkani waxa uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo madaxa wadahadalada ee ergada Falastiiniyiinta Saib Cureyqaat, isaga oo isku dayaya in labada dhinac uu ku qanciyo inay miiska wadahadalka dib isugu soo laabtaan. Laakiin Falastiiniyiinta oo ka niyad jabsan sida gaabiska ah ee wada xaajoodyadu u socdaan ayaa ka rajo sugaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay, iyaga oo rajaynaya in ay go'aan soo saaraan. Kerry ayaa sheegay inaanu dib u arkin arintaasi.
We don't have any problem with them filing some resolution, providing it's done in a spirit of working with people to see how we could proceed forward in a thoughtful way that
wax mashaakil ah uma aragno in ay dacwadaasi gudbistaan oo qaraarkaasi la soo saaro. Waxaan isku dayeynaa inaanu rajada wadahadalka sii wadno si aanu u aragno habka aanu si xikmad leh uga sii wadi karno wadaxaajoodka si mushkiladda xal loogu helo. Laakiin sida uu tilmaamayo Khaalid Al-Gindi oo ah khabiir ka tirsan macadka Brookings, waxaa arintani horseedi kartaa, ayuu yidhi, in Maraykanku uu lumiyo awooddii uu ku lahaa wadahadalka.
This process has dragged on for more than 2 decades is the main reason that Palestinians are looking to alternative forums to try and achieve their political goals.
Haqiiqada ah in hawshani ay soo jiitamaysay 20-kii sano ee la soo dhaafay ayaa ku kaliftay Falastiiniyiinta in ay meel kale xal ka raadiyaan si ay u gaaraan hadafkooda siyaasadeed, mana aha kaligood. Khabiirkan ayaa sidoo kale tilmaamaya in dib u dhaca wadahadalada nabadda ee bariga dhexe haddii ay sii socoto intaasi ay sare u qaadayso rajada ah in qaramada midoobay ay go'aan qaadato.
A lot of international frustration with the lack of progress that the United States.
Waxaan filayaa in uu jiro niyad jab caalami ah oo laga niyad jabsan yahay miradhal la'aanta wadahadalada ay daadihinayso dowladda Maraykanka. Isbedeladan oo dhan ayaa ku soo beegmaya iyadoo 4-dii toddobaadkan ay maxkamadda dhexe ee midowda Yurub go'aan ku gaadhay in liiska argagixisada ee midowda Yurub laga saaro kooxda Hamas ee iyadu maamusha marinka Qasa. Arintaasi oo warbaahinta caalamka iyo madax dalal kala duwani ay siyaabo kala gedisan uga hadleen. Waxaana arintaasi faahfaahinaya Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Riyaad ee boqortooyada Sacuudiga.
Midowda Yurub maxkamadda labaad waxay ku dhawaaqday maalintii 4-dii in ay ka saartay liiska argagixisada ururka Xamaas ee dadka reer Falastiin. Arrintaasi waxaa lagu sheegay ay maxkamaddu ay ku sheegtay inay tahay arrin dhinaca sharciga ah oo aan xidhiir la lahayn dhinaca siyaasadda, waxaanay sabab uga dhigeen in arrintani la ogaaday. Markii horeba waxaa Xamaas kalifay in loogu daro ururadan lagu sheego argagixisada inay ahayd macluumaad lagu saleeyey waxyaaba laga aruuriyey saxaafada iyo internetka. Marka maxkamaddu waxay tidhi maadaama ay arrintu markii sharciinka u dhacday waxaanu ka saarnay ururka Xamaas liiska argagixisada, arrintuna waa arrin la xidhiidha dhinaca sharciga ee aan la xidhiidin dhinaca siyaasadda. Sidaa darteed Xamaas waxaa markii horeba lagu daray ururadan taageera argagixisada ama iyaga laftoodaba lagu sheego argagixisada inay yihiin 2011-dii. Marka wadamada Yurub way ka midaysan yihiin, laakiin maxkamaddu waxa ay ku sheegtay in ay 3 bilood arrintaasi sii saaraan doonto Xamaas inta ay uga suurogelayso wadamada midowda Yurub inay ka qaataan racfaan. Waxaa ka hadlay oo markii ugu horeysayba soo dhaweeyey ururka Xamaas lafahaantiisa oo sheegay inay tahay uu soo hoyatay dadka reer Falastiin iyo ururka Xamaas, waxaanay ku sheegeen iyagu inay tahay saxitaan khalad markii horeba la galay. Waxaa kale oo ka hadlay khaarijiyada Maraykanka, afayeen u hadlay isagu wuxuu ku booriyey wadamada Yurub inay ku sii geejiyaan cunaqabateyntii saarayd ururka Xamaas, inkastoo maxkamaddu ku dhawaaqday in laga saaray liiska argagixisada. Waxaa kaloo iyana ka hadlay xaarajiyada waddanka Canada oo iyaguna kasoo horjeestay kuna buuriyay wadamada midowga Yurub inay ku sii hayaan. Laakiin waxa aad ugu cadhooday oo arrintaa ka hor yimid waddanka Israa'iil oo sheegay cunaqabataynta laga qaaday Xamaas inayna ku habooneyn waqtigeedii, Netanyahu wuxuu ku andacoonayaa ururka Xamaas inay yihiin urur argagixiso ah, sidaa darteedna ay doonayaan inay burburiyaan waddanka Israa'iil. Marka cunaqabataynta waa mid tijaabo ah, waa mid dhinaca sharciga la xidhiidha, laakiin waxaa la ogaan doonaa wadamada Yurub inay u hoggaansamaan qaraarkan kasoo baxay maxkamadda Yurub iyo in kale. Laakiin waxa la yaab kale waxa weeyaan, markii horeba waxaan lagu sheegay sababaha loogu daray Xamaas, waxay maxkamaddu ku sheegtay macluumaad laga soo aruuriyey internetka iyo saxaafadda. Taasi waxaad moodaa marka wadamada Yurub laftooda inay waji gabax ku tahay oo wadamada iyagu dhinaca dimuqraadiyadda iyo kala dambeynta sharciga ku faana, in haddana waxay wax ku salaynayaan uu yahay macluumaad kutura kuteena. Marka taa laftooda waxaad moodaa inay waji gabax ay ku tahay wadamada Yurub.
Talaabadan ay qaaday maxkamadda midowda Yurub ayaa marka dhinacyo kala gedisan laga eego saameyn ku yeelan karta siyaasadda Bariga Dhexe, oo ay dhinacyada qaar haddii ay suurto gasho ka faa'iideysan karaan.
Wallaahi xagga faa'iidada marka laga eego, horta waxaad moodaa in ay faa'iido dhinaca moraalka ay Xamaas u tahay, laakiin faa'iido buuran oo la oran karo Xamaas way ka helaysaa ilaa hadda ma muuqato. Sababtoo ah waxyaabihii markii horeba kalifay Xamaas in lagu saaro cunaqabataintan waxay ahayd iyada oo markii horeba loo arkayay inay halis ku tahay waddanka Israa'iil. Siyaasaddii marka wadamadaas Yurub weli waxba iskama bedelin waa sideedii, siyaasaddii ururka Xamaasna waxba iskama bedelin, oo hadafkoodu weli waxay taagan yihiin annagu waxaanu nahay niman xaqudirir ah. Waxaa kaloo laga yaabaa inay faa'iido u noqoto isu soo dhawaasho falastiiniinta dhexdooda, inay arrintaasi faa'iido ugu noqoto siyaasadda Yurub ilaa isbedeshada. Waxaad moodaa qaraarka maxkamaddu inaan wax weyn soo kordhin jirin.
intaasina waxaa inoogu yidhi barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, haddii Ilaahay idhaahdo toddobaadka dambe, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
way dhegeystayaal, heestaasi ayaanu idinkaga tegaynaa. Inta haddii la idhahdo afarta galabnimo, maanta aynu kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi Xuseen Baraadini, dhammaan saaxiibada V O A oo idinla sidaasiyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
It's 4 hours Universal Time. Stay tuned for Daybreak Africa coming up after these latest world news headlines.
U.S. says airstrikes killed three IS leaders, and President Putin says Russian economy will rebound within 2 years. I'm Bill Michaels in Washington. Three top Islamic State leaders were killed in a series of targeted airstrikes in Iraq, according to a senior U.S. Defense Department official. The official said the recent killings conducted between mid-November and early December will reduce the militant group's ability to command and control areas it occupies in Iraq and Syria. Russian President Vladimir Putin said Thursday he is confident the country's struggling economy will rebound within 2 years and the ruble will stabilize after the currency's dramatic fall in value, but offered no new remedies for the crisis. At a three-hour end-of-year news conference, Mr. Putin said central bank and economic officials are making suitable and correct decisions to stabilize the value of the currency, even as the country's economy heads to a projected recession next year. He predicted better times ahead for Russia, just not immediately, even if world oil prices remain low or fall more, cutting deeper into revenues from Moscow's key export. A Pakistani court has granted bail to a man accused of orchestrating the 2008 Mumbai terrorist attacks that left 166 people dead. The decision on bail drew harsh criticism from Indian officials. The Pakistan-based militant group is blamed by India for the Mumbai attacks, in which 10 gunmen spent 3 days spraying bullets and throwing grenades around some of the country's most famous landmarks. You're listening to VOA News. The United States says it is possible Cuban President Raul Castro could someday visit the White House to meet with President Barack Obama. White House spokesman Josh Earnest told reporters Thursday it would not rule out a visit from President Castro. Wednesday, when the two leaders announced their country's plan to normalize relations after half a century of diplomatic split born in the Cold War, Earnest said it was also possible Mr. Obama could visit Havana as the two countries open embassies in their respective capitals. The White House says U.S. officials are treating a cyber attack on Sony Pictures as a serious national security matter, and that President Obama's National Security Council is considering a proportionate response. White House spokesman Josh Earnest.
This is something that's being treated as a serious national security matter. There is evidence to indicate that we have seen destructive activity with malicious intent that was initiated by a sophisticated actor.
According to media reports, U.S. officials speaking on the condition of anonymity said investigators have connected North Korea to the cyber attack. It's not clear how investigators made the determination. Media reports say authorities have linked the crippling attack against Sony Pictures to North Korea. Brian Padden has more on that story from Seoul.
Simon Choi, a cybersecurity researcher at an antivirus company in Seoul called Hayuri Incorporated, studied the malware codes used to hack into the Sony Corporation's computer system. He says they confirmed that the malware used in the past was from an IP address from North Korea, and the malware found in the Sony Pictures case is the same. And several sources said that North Korea was the government involved. A U.S. government official cited in media reports said that Washington has come to the same conclusion, but is hesitant to officially accuse North Korea of launching a cyber terrorism attack. Brian Patton, VOA News, Seoul.
President Obama has urged his Egyptian counterpart, Abdel Fattah el-Sisi, to invest in the political, economic, and social aspirations of the Egyptian people. In a telephone talk Thursday, President Obama expressed U.S. concerns about mass trials, the continued imprisonment of journalists and peaceful activists, and the status of non-governmental organizations. The suspect in the 2013 Boston Marathon bombing returned to federal court Thursday, his first court appearance in more than a year. Sarkar Tsarnaev arrived at U.S. District Court in Boston amid tight security. Reporting from Washington, I'm Bill Michaels, and this is VOA News.
That's the latest world news from VOA.
morning, Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Peter Clotty in Washington, sitting in for the vacationing James Batty. Today is Friday, December 19th, and here are some of the stories we are covering. Zambia's main opposition leader says he is ready to officially launch his campaign today, Friday, ahead of the general presidential by-election.
We start the campaigns tomorrow. I'm going to file in the nominations on Saturday, and I'm going to have my first rally in the northern province in Kasama on Sunday afternoon.
Nevis Mumba is the newly confirmed leader of Zambia's main opposition movement for multi-party democracy, MMD. Zimbabwe's main opposition leader, Morgan Tsvangirai, predicts electoral defeat for President Robert Mugabe's ZANU-PF party. And Nigeria's opposition calls on the government to do more to improve security following Boko Haram's latest attack.
We said before that if you do not equip your army adequately, if you do not motivate your army adequately, you can't expect them to lay their lives down, to be slaughtered.
That's Lai Mohammed, spokesman for Nigeria's Opposition All Progressives Congress, or APC. South Sudan's government is displeased with the European Union's calls to impose an international arms embargo on the world's youngest nation. And peacekeepers begin vetting prospective soldiers for the Central African Republic's National Army. Those stories plus Mark Ome's sport and our listener of the day are coming up on Daybreak Africa. The newly confirmed leader of Zambia's main opposition movement for multi-party democracy, MMD, says he will officially launch a nationwide campaign today, Friday, in the run-up to the January presidential by-election. Nevis Mumba was declared the MMD's de facto presidential candidate by Zambia's Supreme Court Thursday. Mumba was suspended as leader of the MMD after senior party executives replaced him with former President Rupia Banda as presidential candidate for the party. He told me that he was right to challenge his suspension from the party.
I always knew, our team was always aware, that if we stayed true to our constitutional provisions, we would emerge victorious. And it has been our position that anything that abrogates or be seen to be abrogating our constitution would not be entertained, firstly, by Zambians, and then secondly, by the judiciary. And our prediction has come to pass today that, they have vindicated us. That I am the duly elected president of the Movement for Multi-Party Democracy, and therefore the substantive candidate for this coming by-election. I'm very happy with the ruling, and we commend the judiciary for being magnanimous in doing what they have done.
What is next after this ruling? You have a few weeks to campaign nationwide for this presidential by-election. What's next for you?
Well, firstly, my immediate challenge or message is to all our members that it was unfortunate that we spent so much time trying to deal with this matter. But now that it is concluded, I've called all members from all our provinces to concentrate on uniting the party and mobilizing membership and campaigning that we win this coming election. I think that I'm very happy with the attention that this case has received right across the country. A lot of people in Zambia felt there was a big injustice that had been done against myself, and that I had been mistreated by a group of people that had wanted to hijack the presidency midway.
Does that mean that from Friday you officially begin campaigning as the presidential, substantive presidential candidate of the MMD ahead of the by-election?
Yes, we start the campaigns tomorrow. I'm going to file in the nominations on Saturday, and I'm going to have my first rally in the northern province in Kasama on Sunday afternoon. So from there, we are going to have a non-stop campaign until 20th of January. So yes, we are hitting the road running, and we don't believe we are late. I think that there's a lot going for us, and we're going to take advantage of our previous engagement as vice president and also somebody who has gone across this country so many times.
What do you think your chances are ahead of this presidential by-election in January 20?
Well, I think that our chances are extremely high and good. I think like anybody else that is contesting, we are putting in our very best. Some of our colleagues started before us, but that doesn't mean that we are not going to overtake them. And so I'm very confident that moving forward, we are going to put up our spirited campaign, and I expect victory on the 20th of January.
Nevis Mumba is the newly confirmed leader of Zambia's main opposition movement for multi-party democracy, or MMD. He spoke with me from the capital, Lusaka. Zimbabwe's main opposition leader, Morgan Tsvangirai, of the Movement for Democratic Change, or MDC, says President Robert Mugabe's ruling ZANU-PF is on its way out of power. The former prime minister cited recent fissures in the once solid party as the reason for his statement. VOA's Studio 7's Blessing Zulu spoke with Tsvangirai and first asked him about the state of his own party following its national congress in October.
One would describe the post-Congress situation in the party as robust, a new sense of direction, and an accomplishment under very adverse conditions. I must add that this was a unique Congress in that it was not just about elections, unlike Blower Congress. This one was about discussing real issues that affect the party, the institutional reform, the policy direction, the roadmap to the next elections, and the various policy measures that will define this party as a party for change. And so I think there's a high degree of confidence amongst the MDC supporters.
You also appointed a new executive. Can you tell us what they are going to be doing?
I did not appoint the executive. You know, in terms of the constitution, every province submits three names to the national executive, and that the president appoints 15 members to that national executive, which then fully constitutes that organ. That's what we have done. We have also proceeded to appoint various committees. We have the executive committees that will be looking internally in the party, administration and finance, discipline and elections, and also party building directorate, which looks at the broader party building challenges. Then, you've got the legal one, which is also assisting the internal. Then you've got portfolio committees, which are committees in the executive, mainly for policy articulation by various secretaries, and those I have also appointed.
How are they going to make a difference in the lives of Zimbabweans? Of course, we know that you are in the opposition.
The opposition can never make any difference. You must understand that the responsibility, the reason why people seek mandate, legitimate or illegitimate mandate from the people, is they want to implement their program. For us in the MDC, we are hoping that when we're given a chance and a mandate to run the country, we'll then implement our very broad-based, people-oriented policy program and agenda.
Of course, we cannot expect you to mourn more than the bereaved. But what is your take on what is happening in ZANU-PF?
It's total confusion. The party is fractured. It's irreconcilable differences. There has been a purge in that party, which I think will exacerbate the situation. It's too acrimonious, and I don't foresee any revival of ZANU-PF to its previous self.
Morgan Tsvangirai is Zimbabwe's main opposition leader. He spoke with VOA Studio 7's Blessing Zulu from the capital, Harare. The spokesman for Nigeria's main opposition All Progressives Congress, or APC, says the government has failed to implement effective measures to protect civilians. Spokesman Lai Mohammed's comment came after suspected Boko Haram militants kidnapped more than 100 women and children and killed 35 other people Sunday during a raid on Gumsuri village in northern Nigeria. Mohammed told me that the government has refused repeated calls by the APC to negotiate with Boko Haram to bring an end to the security threat.
You see, we condemn the Boko Haram, you know, insurgents and the activities, and there's absolutely no justification for it. And we've said it several times, and we will not tolerate terrorism. However, we still insist that this government is not doing enough to stem the tide of Boko Haram insurgents. We say once again that this government seems to be completely clueless. We've told government that it's nearly impossible in all cases of insurgencies or terrorism to use just the military option. Military option alone cannot solve the problem.
Some military personnel, death penalty has been imposed on them. What is your reaction to this? Because one of the charges is that they failed or refused to fight Boko Haram element in places where they were posted.
Well, it's a very delicate matter. On a more general note, we said before that if you do not equip your army adequately, if you do not motivate your army adequately, clear from the reports we've had, and even from some confessions of some soldiers, that all is not well within the military, and they don't have the well without, to fight the terrorists. That it's not that they are ready, but that they are not giving enough equipment, they're not giving enough ammunition, and little attention is even paid to their welfare.
Your presidential candidate, General Muhammad Buhari, has chosen his running mate. Some people are saying it's a right combination to win the presidency next year. Others are saying, well, since he has been defeated before, he will be defeated again. What say you?
You see, today we have a team of Muhammad Buhari and Professor Shibaju, which will stand integrity and excellence, combination of both. And I don't think there's any better team in Nigeria today. Those who say he has run before and been defeated, and as such, he will be defeated this time around, I've forgotten three basic things. One, General Buhari has never run on the platform of a major national political party as this. Two, at no time in the history of this country has a government gone into election so totally and utterly discredited and unpopular.
Lai Mohammed is spokesman for Nigeria's main opposition, All Progressives Congress, or APC. He spoke with me from the capital, Abuja. You are listening to Daybreak Africa on The Voice of America. I'm Peter Clotte in Washington. Today is Friday, December 19th. Please send your comment and opinions to daybreakafrica@voanews.com. Ahead on our program, Mark Holmes Sports and our listener of the day. South Sudan is reacting negatively to a European Union recommendation to impose an international arms embargo on Juba. Earlier this week, the EU called for the international embargo as a strategy to push the government and rebel leaders to end the conflict. The EU already has its own arms embargo against South Sudan, a holdover from an embargo placed on all of Sudan during the civil war. From Juba, Philip Thorn Aliu has this report for VOA.
The hit of the EU delegation in Juba, Stefano De Lor, says the call for an international arms embargo is in the interest of South Sudanese people. However, Foreign Minister Barnaba Marial Benjamin says the government has not increased weapons purchase since the fighting began, and there is no basis for an arms embargo.
We believe it is ill-advised for people to speak of an arms embargo on the Republic of South Sudan, because we are not engaging, fighting any war with any country. But the sovereignty of this country has to be protected. It is a country which is facing rebellion, and it is the right of the government and the people of this country to be able to defend their territory.
The European Union foreign ministers called on the international community to consider the adoption of an arms embargo if necessary to help the peace process.
Stefano De Lor says the EU thinks collective action against South Sudan's leaders is necessary to end what he says is the suffering that has been inflicted on the South Sudanese people over the past year. He says the EU believes Juba is still buying more weapons and that these purchases need to be stopped so that the nation's resources can be directed to humanitarian needs, such as medical supplies, clean water, and food.
More arms, more violence. the less arms are in the country, the less violence is to be foreseen. What is important to say in this point is that these restrictive measures have to be taken only against those people or institutions that are creating obstacles to the negotiations or who are violating the cessation of hostilities. It's not a measure that has to be taken, but if necessary, if the peace process is not going on, notwithstanding the goodwill, something has to happen to stop violence.
In July, the EU imposed targeted sanctions on two military officers on both sides of the conflict. Foreign Minister Mariar says more sanctions are not possible. He spoke to reporters today at the airport as he returned from Moscow, where he delivered a letter from President Kiir to the Russian President Vladimir Putin. Mariar says South Sudan's government is getting international backing.
We discussed specifically the issue of sanctions, which is being talked about, and we were assured by the Russian Federation Minister of Foreign Affairs that Russia will not support any sanctions against the Republic of South Sudan. I think this is an important step that the Russian Federation has taken, and that they will also work hard to see that peace comes to the Republic of South Sudan.
As IGAD mediated talks resume today in Addis Ababa, Ethiopia, Mariar says the government is committed to ending the fighting. For VOA News, I am Philip.
International peacekeepers in the Central African Republic have started vetting the fractured nation's army, known as FACA, to try to exclude suspected criminals. The mission is starting with the 1st Battalion to be deployed on active service as part of rebuilding the country. For VOA, Nick Long in Bangui reports.
The French military mission known as Operation Sangaris is working with the UN mission MINUSCA and with the national authorities to screen each soldier in the 1st FACA battalion. The goal is to ensure that none of them have committed human rights violations. The FACA fell apart during the civil conflict over the past 2 years. Many soldiers joined the mostly Muslim ex-Seleka rebels and the mostly Christian anti-Balaka militias, both of which have carried out massacres and committed many other abuses. The new battalion is the first that will be deployed on active service, and it's being vetted this month. So far, 300 men are being screened, with another 200 to be vetted next month, bringing the battalion up to full strength. VOA asked the senior French officer overseeing the process, Colonel Charles Michel, how it works.
Aujourd'hui, le système judiciaire centrafricain est pour le moins désorganisé.
At the moment, he says, the Central African judicial system is disorganized, so the verification is based on, first, declarations by the soldiers themselves that they have not committed crimes or violations of international humanitarian law and that they will serve the nation well. That is not the only basis for inclusion in the battalion, however. Each soldier is interviewed by a board of Sangaris, MINUSCA and national authorities, and the peacekeepers check each soldier against their own intelligence on war criminals and rights abusers.
On a exclu un certain nombre. Sur la première compagnie, on était à un pourcentage de 2%.
The colonel says 2% of the men screened so far have been excluded on suspicion of human rights violations. It's been decided that the battalion will be based in the capital, Bangui, and its job will be to guard sites of vital national interest, probably including the presidency and the port on the river Ubangi, says Michel.
Avant toute chose, ces points d'intérêt vitaux comme ces listes doivent maintenant être validées.
The colonel says the list of these sites of vital national interest will be agreed by a committee consisting of international forces and government representatives. There is plenty more work to do before the Central African Army is fully screened and ready to operate to capacity. Michel says there's still great uncertainty as to the army's size, for example.
Il y a un gros travail aujourd'hui de l'ONU sur cette question de l'effectif. L'ONU a.
He says the UN is doing a lot of work to verify the number of FACA personnel, and it has mandated a non-governmental organisation, the Swiss Demining Federation, to create a database which will allow for better management of the FACA's human resources. Officially, there are supposed to be about 7,000 FACA personnel whose salaries are paid out of donor funding. The colonel did not mention that any soldiers were excluded as underage. The UN Children's Fund says the number of underage combatants in the CAR's armed groups has risen in the past 2 years from 2,500 to between 6,000 and 10,000. Nick Long for VOA News, Bangui.
It's
It's now time for Daybreak Africa Sports. Here is Mark Ouma reporting from Johannesburg, South Africa. Good Friday morning to you, Mark.
Good morning, Peter. In our Daybreak Africa Sports news, we begin with basketball. Tunisia's Club Africans beat Angola and defending champions Primeiro de Agosto 79-69 in quarterfinal action at the Africa Men's Basketball Club Championships in the Tunisian capital Tunis on Thursday. In other quarterfinals, Egypt's Sporting Alexandria outplayed Tunisia's US Monastir 74-57, Angola's Libolo dismissed the Democratic Republic of Congo's Mazembe 82-49, and Tunisia's ES Rades beat Mayotte Island's Mtapere 106-76. In a classification tie, Equatorial Guinea's Malabo Kings beat Ivory Coast's Abidjan Basketball Club 86-74. Turning to football, Rwanda's Amavubi are the world's most improved national team, according to the FIFA rankings released in Zurich, Switzerland on Thursday. Ivory Coast and the Seychelles jointly slipped by the widest margin among African countries. Algeria's Desert Fox are 18th and are the highest placed Africans on the FIFA rankings. Tunisia is 22nd, Ivory Coast 28th, Senegal 35th, Ghana 37th, Guinea 39th, followed immediately by Cape Verde Islands. Cameroon is 40th, African champions Nigeria are 43rd and Zambia 46th. Meanwhile, Rwanda's Amavubi are 68th and thus have soared to their highest placement in the FIFA rankings since independence. Emboldened by this achievement, Rwanda hosts their neighbors Burundi in a friendly match in Kigali tomorrow Saturday. In Morocco, Spain's Real Madrid and Argentina's tournament debutants San Lorenzo clash in the FIFA Club World Cup finals in Marrakesh tomorrow Saturday. Prior to the finals, Mexico's Cruz Azul and New Zealand's Auckland City face off in the bronze medal playoff at the same venue. In Egypt, defending champions Ivory Coast get to know their preliminary round opponents when the Confederation of African Football stage the draw for the Orange Africa Under-17 Championships in Cairo on Sunday. Other teams in the draw are Cameroon, Guinea, Mali, hosts Niger, South Africa, Zambia, along with FIFA Under-17 World Cup champions Nigeria Golden Eaglets. Staying in Cairo, hosts Senegal are vying to replace African champions Egypt, who failed to qualify for the Africa Under-20 Championship. Others in Sunday's draw are Ghana, Republic of Congo, Ivory Coast, Mali, Nigeria, South Africa, and Zambia. And that's it for Daybreak Africa Sports News. I'm Mark Ouma in Johannesburg, South Africa, wishing you all a sporty weekend. Back to you, Peter, in Washington.
Thank you, Mark. Have a very good weekend, and we'll see you on Monday. Yes, our listener mail for this Friday morning, December 19.
In the interest of a common man, we urge the Nigerian government and her civil servants to resolve their differences for the purpose of justice and equity. How can the health workers be on strike, the radio and television union on strike, and the petroleum tanker driver on strike at the same time? Very unfair. I am Prince John Ishir for Banuku in Obudu Kate Ranch, Cross River State, Nigeria.
Thank you, listener, for your comment. Please send your viewpoints to daybreakafrica at voanews.com. You can also call us in the United States at 202-205-9942. That's 202-205-9942. And when you hear the Voice of America identification, press the number 25 to leave us a message. And that's it for this Friday, December 19th edition of Daybreak Africa. We thank you for spending this week with us. On behalf of the Daybreak Africa crew, producer Nicole Beckford, reporter Ricky Shryock, as well as sports editor Mark Ouma, I'm Peter Clotte in Washington wishing you a good weekend. Stay tuned for International Edition next on The Voice of America.
On Africa News Tonight, we let the sound tell the story, putting you in the middle of events from Africa's news to world crises. Africa News Tonight comes to you live from the Voice of America, Monday through Friday at 1600 and 1800 UTC on the following shortwave frequencies: 6080 kilohertz, 49.3 meter band, and 15580 kilohertz, 19.2 meter band. We are also live on the internet at www.voaafrica.com.
voaafrica.com.
News, features, music from Africa and around the world. You want it? We have it on voaafrica.com.
voaafrica.com.
All day, all night.